zami sai bali sai bali wageni shai tobe mina ngite nga atinsu zami sai bali sai bali wageni shai tobe mina ngite nga atinsu zami sai bali sai bali wageni fumele ngoma mina ngite nga Ate mina ngiyashisa mngane afano mini Umpe ate mina ngiyashisa
Ngiyamfuni
ngiyashisa mngane afano mini
Umkhwanazi usethi ngenisa
Umpe ate mina ngiyashisa
Ngiyamfuni
ngiyashisa mngane aboshwa nomini
Nazo sethi ngenisa
Tumpehela te mina ngiyashisa
Ngiyamfuni
ngiyashisa mngane Apa nomini
Nazo sethi ngenisa
Tumpehela te mina ngiyashisa
Ngiyamfuni
ngiyashisa mngane Apa nomini
Nazo sethi ngenisa
Tumpehela te mina ngiyashisa Ngiyashisa mngane Boshwa nomini
Ansapuzi lahle chupete makulimu Kwilapa njenyabalena Ansapuzi lahle chupete makulimu
Bangifuna panza wote, itetwa rangi saini.